xadiiska afartanaad ee baabka salaada ulatukada iimaanka ka mid weeye, waa kitaabkii iimaanka. can ilbaraa ibnu caazib radia allahu canhu ana annabiya sala allahu calayhi wasalama kana awala maa qadima almadiina nazala cala ajdaadihi aw qaala axwaalihi min alansaar. Waxaa laga wariyey saxaabiga albaraa ibnu caazib, ilaahay raalli ha ka ahaadee, in nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam uu ahaa kii markii ugu horreysay ee uu yimi magaalada madiina ku dega awowyadii, ama wuxuu yidhi wuxuu ku degay abtiyaashiisii reer ansaareed. wa annahu sallaa qibala bayti lmaqdas 16 shahran, wuxuuna u tukaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam qiblada baytulmaqdas 16 bilood, aw 17 shahran, ama 17 bilood ayuu tukanayay qiblada dhanka baytulmaqdas. wa kaana yucjibuhu an takuuna qiblatuhu qibala albayt, waxaana rasuulka cajab gelin jirtay oo uu ka heli jiray inay qibladiisu ahaato dhanka beytka xaramka. wa annahu sallaa awala salaatin sallaaha salaat alcasri, wuxuuna ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ku u tukada dhanka beytka xaramka salaadii ugu horreysay waxay ahayd salaada casar. wa sallaa macahu qowm, waxaana la tukaday rasuulka maciisa koox. fakharaja rajulun miman sallaa macahu, waxaana soo baxay nin ka mid ah raggii la tukaday nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa soo baxay. famara calaa ahli masjidin wahum raakicuun, wuxuuna soo maray ninkii dad masaajid ku tukanaya iyaga oo rukucsan. faqaala, wuxuu dhahay markaa ninkii, ashhadu billaah laqad sallaytu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qibala maka, waxaan qirayaa ama waxaan ku dhaaranayaa allah inaan la tukaday nebiga sala allahu calayhi wasalam maciisa anigoo ah xagga qiblada magaalada maka anoo kula tukaday. fadaaruu kamaa hum qibala albayt, waxayna u jeesteen iyaga oo weli rukuucsan oo sidoodii ah qibladii dhanka beytka xaramka. wa kaanat alyahuudu qad acjabahum idaa kaana yusallii qibala albayt almaqdas, yahuuduna waxay ahaayeen kuwa ay cajab geliso markuu nebigu u tukado dhanka qiblada baytulmaqdaska. wa ahlu lkitaab, sidoo kale ahlu lkitaabka waa masiixiyiinta iyo yahuuduba waxay aad bay u jeclaayeen in ka heli jireen nebigu markuu u tukado dhanka baytulmaqdaska. falamaa wallaa wajhahu qibala albayti ankaruu dalik, laakiin markuu u jeestay nebigu sala allahu calayhi wasalam qiblada dhanka beytka xaramka ayay naceen.